yami ndaba ayisolveki angibambeki angilaleli angishayeki noma ungaza nabangani bakho angibaleki ngekuhlala ungalimali ngoba awumameli awuthembeki ngiyafuna uzama ukutshontsha istyle sami suka phambi kwami ngekulunge flow yami ayintshontsheki ayikopeki nini inkokoda kulo mnyango akuvuleki angisangeni nale nto esivumelane ngayo angisayenzi ndaba ubuso angithengi angikhuzeki ismile sami angisifeki mangiphakama kumele bonke bahlale phansi ngoba abangimeli angibazweli angithetheleli namabhasi akapheli angibayeki angi-understandi njengephiri yogcina Friday angiba attendi Jazz yasegas. Yebo thini lapha?